mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira hani Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3, adukurikira kandi kuri Facebook radio yacu no kuri site yacu waeshatu radio yacu voa.com. Ushobora kandi kutugezaho ibitekerezo mukoresha adresi yacu ya email radio yacu @gmail.com. Mbibutse kandi ko mu Rwanda turi no kuri shortwave metero 19 na metero 22. Hano muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma, ndabasuhuje mwese mbaha ikaze mu kiganiro muri sanga kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muraritswe rero, nizere ko turi kumwe muri iki kiganiro muri sanga. Nongeye kubaha ikaze. Muri iki gihe abantu batari bake biganje mu rubyiruko, iyo bumvise amagambo nka Amerika, Uburayi, hanze n'ayandi asobanura hanze y'ibihugu babarizwamo, cyane cyane ku mugabane wa Afrika n'ibihugu bimwe na bimwe byo muri Amerika y'epfo muri rusange, ibyo barabyumva bagahita babisanisha no guhirwa cyangwa kumererwa neza mu buzima. Abantu barerwa mu bihumbi barohama uri mwaka mu nyanja ya Mediterane barwana no kuva ku mugabane wa Afrika berekeza mu Burayi. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho usanga ubutegetsi burimo kugerageza gukumira abimukira benshi bava mu majyepfo. Abo bose baba bashaka aho isi yaruta indi. Hamwe na hamwe mu nsengero ziriho muri iki gihe naho usanga abashumba basengera abayoboke babo kuzajya mu mahanga, bigafatwa nk'igitangaza cyangwa abandi bakabibahanurira nk'ibintu bikomeye babwiwe n'ububasha uburenze ubwa muntu. Ku rundi ruhande ariko hari abasanga ko bakwiriye gutsimbarara kuri kavukire yabo, kuri gakondo yabo uko byamera kose. Muri abo harimo n'abemera kuyitangira mu gihe bibaye ngombwa ko haba intambara zo kuyirengera cyangwa se kwirwanaho mu bundi buryo. Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi turavugana na Bwana Delphine Ntanyoma Rukumbuzi uherutse gusohora igitabo kivuga ku mateka y'ukuntu ubwoko bw'abanyamurenge mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasiya ya Kongo biganjemo urubyiruko baharaniye kurwana kuri gakondo yabo mu myaka hafi 80 ishize. Ni igitabo Bwana Ntanyoma Delphine Rukumbuzi yanditse n'umuturage rero wa Kongo wavukiye muri Kivu y'Amajyepfo. Afite impamyabumenyi ihanitse mu byerekeye ubukungu n'iterambere, akaba arimo kwigira impamyabumenyi y'ikirenga. Umwe mu mishinga akurikiranye muri iki gihe ni ukugerageza gushakisha igitera abantu gukoresha inzira y'intambara mu gukemura ibibazo baba bafite. Turavugana ari mu Buholandi kuri uyu mugoroba. Bwana Ntanyoma, nguhaye ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane Jeffrey.
Iyi nsanganyamatsiko rero y'igitabo wanditse, ntekereza ko nt'abantu benshi niba bahari bigeze bayandikaho cyangwa ngo bagire ibintu byinshi bayivugaho. Mu gutangira dekamanze nkubaze, ni iki cyaguteye kwandika kuri iyi nsanganyamatsiko akaba ari yo uhitamo kwandikaho igitabo?
Urakoze cyane Jeffrey. ndagira ngo nunyemerera nsubire inyuma gato ya mbanze wenda nongere kuri cyo waruvuze cyo ndiwe amazina yo nayo waruvuze nitwa Ntanyoma Rukumbuzi ndi gukora programme ya doctora muri Université Erasmus Rotterdam ndumuvukire wo mu Minembwe naho navukiye ubuvuga mperutse ku zayo kuberizo mpamvu z'ubushakashatsi ndi gukora yo ikubusetsa ahantu navukiye twari duhunze muri za 71 navutse muri 73 ndumva ntabanga ririmo muri uyu mwaka nibwo nagiye ndahagira ubundi nazaga mpanyura nkumva nta kintu bimbwiye kagira ngo ni ku musozi bazaga banambwira ngo wavukiye muri Ruhemba nkumva n'iki bintu bimeze nk'i kukuvuka nyine kubera ko nabonye abandi bantu hose bahaye bavuka benshi barimo nabavutse nyuma yanjye wewe wabonye icyo gitaburaza kubona ndetse ko ari na benshi ubu nibwo nahabonye nari mvuze ko hanegeranye cyane ikintu cyanshimishije hegeranye cyane naho nabatirijwe
kumara iki gihe cyose nguciye mu ijambo gato kumara iki gihe cyose utarahagera ni ku bushake cyangwa hari impamvu zatumye utajyayo
oya ye nazaga mpagera nazaga mpanyura ngiye ku makutano ya Pasaka ya Pentecoste ya Noel no muzindi mpamvu zindi zisanzwe ariko sinumva ikintu bihaye bivuga muri njyewe ubu ngubu nibwo nafashe umwanya mva ahantu narindi nibyo naza nkora ndagenda njya kugera aho hantu ngo mparebe ndanamanuka njya kureba naho nabatirijwe ndashaka kuvuga ubwo ndiwe nuko ndi ndumuvukire wo mu Minembwe nakuriye hagufi yaho mu muhana w'iwacano bita mu Kidasi niho ababyeyi banje bari muri aya mayinga atatu ashize barahatwitse kubera ziriya ntambara ziri kubera yo ruguru nanditse igitabo natangiye kucyandika ku minsi umunsi mfata ikaratasi ya mbere ngo nicare hasi urumva ko igitekerezo cyo kwandika kiba ari ikintu umuntu amara ni umunsi ndomenye umunsi nagitekereje neza ngo se ni uwuhe ariko uwo nzi ni umunsi nafashe ikaratasi ndayishyira ku ntabwo nayishyize ku meza nayishyize ku kibero kuko niko namenyereye kwandika dukura ku masomo nazaga nigiraho ntiyagiraga amameza noneho nibwo nafashe ikaratasi ntangira kwandika ngo ntangire kwandika mfunguye televiziyo nayo sinyizi cyane hari ku minsi 14 y'ukwezi kwa 12 mu 2012 niwo munsi haba hicwa abana ku masomo yitwa Sandy Hook Primary School bira nacyo mbivuga mu gitabo cyanjye birangora cyane manza kuburaho ntangirira kubera impamvu z'uko mu bwenge bwanjye mba numva negeranye n'abana noneho nkabona ko baragwa muri Amerika ngiye kuvuga ibintu byabereye muri Zaire bibanza kuntwara umwanya munini uwo niwo munsi natangiye kwandika icyo gitabo cyitwa Behind the Scene Momentum, Myth and Extinction of Banyamulenge Militarism icyo ni Kiingereza ndi mu kugerageza kiracyari mu Kiingereza ndakeka ko nzogisobanura mu Kifaransa nimbishobora nzobisobanura no mu rurimi rwanjye wenda kugira ngo abantu b'abasaza benshi batoshobora kumenya gusoma ibingereza n'ibifaransa wenda babe bo bisoma mu rurimi rwanjye ngize n'ubushobozi nunabisohora no mu Giswahili ubwo ndashaka kugira ngo negere abantu mbabwire iyo histoire ubwo ndagira ngo uri kumva ko ngana kucyo warumbajije
ubwo behind the scene
abantu banyuze sorry
ubwo behind the scene ugerageje ntagerageje guciriza mu kinyarwanda cyangwa se mu kinyamurenge ni nki inyuma y'inyegamo imbaraga no gushira ku gisirikare cy'abanyamurenge ngira ngo umuntu agerageje gusobanura niko
ariko njewe ndi mukubyita ndakeka ko turavuga ururimi rwiye kwegera na njewe ndi mukuvuga ngo okay iyo byageze gusobanura ubwo bizanamwo doni nyinshi n'abandi bantu babavuga ngo ibiri ryo jambo ryiza ariko ndi mugukeka ngo nzocite kwari gishirira mu mwijima w'icuraburindi
yego
noneho bivuga kumenyekana kwitiranwa ndetse no kurimburwa kw'igisoda cy'abanyamurenge ubwo ndashaka kuvuga ko iki kintu mfite hano ni nk'akantu kagashirira ikintu twita umwijima w'icuraburindi sinzi wewe duhaye tuvugana ahantu wakuriye ikintu twita umwijima w'icuraburindi tukiri abana aho twazaga dutinya no kuwusohokamo wasohoka ukabona nti nkaho ukoraho ukazugira ngo none cyabaye nki nkamire kimeze nk'igikuti imbere yawe barara gutumye nko kujya kuzana nk'isahani kwa kaka ubwo ni nyoko kurumuga ni uko babivuga mu Kinyarwanda ukanga kabisa ukavuga uti sinosohoka hariya sinzi ikintu kiri muri kiri muri uriya mwijima utereyemo agashirira umuntu ashobora kukabona ariko akaba atobona iruhande rwacu
birumvikana burya ntawe nta umenye umwana nk'uwamubyaye urabisobanuye nanjye numva ndabyumvise ntabwo umuntu yabisobanura uko byanditse mu rurimi rw'amahanga buriya inyito waruvuze irumvikana ko ahubwo ari umushinga munini cyane
cyane kabisa wamaze kunyumva ni umushinga munini kubera ko mu mpamvu zatumye byandika reka nsubire inyuma gatoya muri icyo gihe mvutse sogokuru yaramaze sogokuru byara data yaramaze nk'imyaka nk'ibirapfuye nacyo cyatumye iwacu bahunga bavinganji hari muri za 71 bakuvuka muri 73 ababyeyi bamaze guhunga papa yarakiri umuntu muto icyo gihe ufite imyaka nka 18 niko yambwiye vuba ubu niho ndi mukugira amatsiko yo kumenya ibintu byinshi nazaga mbona simenye kumva icyo bihaye bivuga iruhande rwanjye kuva icyo gihe papa sogokuru apfuye ubwo ni muri 70 iwe yishwe yishwe n'izo ntambara nyine abasoda baraje mu muhana bari batuyemo ngo baramufata bamaze kunyaga inka abasoda bitwa ko ari aba leta bamaze kunyaga inka waranabibonye wenda ahantu nuko biba ari byinshi murato bivuga byose rimwe kuva icyo gihe yapfuye muri 71 turacyaba mu ntambara n'uyu munsi ko ndakubwira ko ku minsi 23 iyo ntambara iwacu mu muhana w'iwacu aho ababyeyi banjye bari batuye yatangiye ku minsi 12-13 baraharwanira umuhana babutwitse nka nyuma y'iyinga rimwe ni ukuvuga ngo kuva icyo gihe kugeza uyu munsi tuba mu ntambara ntizirashira ngiyi impamvu ya mbere yatumye ntekereza kwandika iki gitabo iyo ntambara yagwanywe n'abantu benshi abantu tungana bo muri generasiyo yanjye abantu nzi ufite sinomenya kubisobanura kukubwira ngo abantu nzi ni nko kuvuga ngo ni nko wenda wogira ngo wenda ni nk'abantu twamenyaniye kuri Facebook n'abantu nzi n'abantu bari kuri njyewe bubatse kuri njyewe abantu twasangiye ibintu bita imishira ubwo mperutse mu minembwe mu kwezi hari mu kwezi kwa gatatu kugezemo nko hagati hari mu ntambara nabwo nyinshi naringiye muri iyo resherche mpaye nkora ariko nangiye no kuja kwigisha hamwe nuko navukiye aho kuri ubungubu nsigaye nja nihagararaho nyine nkavuga ngo nangire kanje kwigisha ku masomo ikintu nakoze umugoroba wa mbere nashitse hari ku minsi 11 nimugoroba amaze kwigisha nka saa 11 narasohotse ngenda amasomo ari hagufi y'ikiwanja cy'indege cyo mu Minembwe nja gukura umushiba turi bumenye icyo mpaye mvuga nja gushaka ikintu bita sagatekeri ngira imana mbura n'umwana uvuye kuri sagatekeri nari nagiye umushiba we ni ikintu umuntu abona ahantu ku musozi naho sagatekeri ziba nko mu kintu cy'igishanga igiye nko kuryohera ifite nk'irimwe nk'agasukari n'amazi biza bimera mu gishanga n'ibintu byatureze turi abana wava nko ku masomo ukanyura nk'aho hantu ugakura umushiba ukaca sagatekeri ukashaka igituku ubwo nibwo buzima twakuzemo noneho tekereza abantu generasiyo y'abantu mwakuranye ubu ngubu kugira ngo mbone umwe muri abo ngabo binsaba eforo zitabaho kazi
kubera gutatana
oyaye kubera ko bashinze barapfuye baguye mu ntambara bahagurukijwe no kujya kuturengera barwanirira igihugu cyabo ku burenganzira bari bavukijwe mu bibazo biri politiki ibibazo birimo n'uburiganya bw'abantu b'ababereshi b'abakoroni bimwe bagiye bakora wenda numva umwanya ndaza kubigarukaho nuko nari ngihaye nkubwira impamvu zatumye mbikora abo basore barashize ni abantu ni ukubwira ngo runaka abantu twapiganya akabumbu turi abana akabumbu twafataga ihuzu mukayifunga neza mukayigira ikintu kimeze nka kabumbu ibo ni ballon ariko ikoze mu mahuzu tugahinduka abantu bashaka kujyisi hayigenda ariko environment ntibitworohereze ntibidufashe no abantu twasanga ibintu byinshi abo bantu nibo mvugamo hano shaka kugaruka kwerekana ko abo bantu bintu bakoze nubwo hari abashobora kubisobanura mu buryo butandukanye icyo rwose ndakemera nk'umuntu ukora recherche umaze gukura ariko njewe ndavuga ngo reka mfatikanye n'ijwi ryabo ritaki hari nkoreshere ryanje njewe uhari ndebe ko wenda icyo bakoze cyomenyekana ariko cyane ngamije kwerekana ibintu bimeze nk'imitego bagiye bagwamo akaba ari byo byatumye barimbuka ufite ubu njyewe mbyita ko kurimbuka ni generation yose iyo uyirebye kabisa yarimbutse ndashaka wenda ndabansabye n'imbabazi aho ngaho ko nuvuga abantu ndavuga abantu bazwi bafite abo bavukana nabo bafite abo bahuye nabo bafite ababyeyi bafite barumuna babo bafite bakuru babo wenda umuntu arabibona bikagarura ya imaje nk'iyo ngiyo nari ngiye kukubwira mfite ndabasaba imbabazi kabisa banyihanganire ko njyewe naketse ko ubwitange bari bafite ntibukwiye gushira niyo mpamvu nshaka kubwira ngo wenda tube twogira ikintu kiri sinzi kiri live uburyo umuntu yogisobanura neza ariko kibe kihari ku buryo wenda generation zizoza nk'uko wari ubivuze zize zivuga ngo hari umuntu hari abantu runaka bakoze ibintu bingana gutya barabyitangira kugeza naho bibica ariko kandi nk'umuntu w'umushakashatsi ntekereza ko igitabo cyanjye gifite ibintu kivuga nsigamo kabisa umwanya munini uvuga ko bino bintu ntabwo nazanye ukuri nka kwa kundi baza bavuga kwavuye muri Bibiliya oya njyewe ndashaka guhamagarira abantu ngo baze barebe nibamara babikoremo ubushakashatsi ababishoboye babyinjiremo bagere kure wende bagere kure niyo mpamvu naza nshyita ngo ni gishirira mu mwijima w'icuraburindi ariko nkeka ko wenda mu byo numva nari ngendereye kugira ngo nkore kino gitabo harimo niyo contribution yanjye mu buryo bw'uko abantu babona ibintu uko byagenze kugira ngo bizazane amahoro ndakeka ko none mvuze birebire sivize
ntabwo oya ntabwo ari birebire kuko uduhaye igisubizo kirambuye ku kibazo narimbajije kijyanye n'icyatumye utekereza kwandika icyo gitabo niba nkumvise neza uravuga uti hari impamvu nyinshi ariko impamvu nyamukuru nuko harabakagombye kuba bavuga ubu batavuga jyewe ndi ijwi ryabo ndagerageza kuvuga bike mu byo nshoboye kwibuka cyangwa se mu byo bakabaye bavuga nagaragaza ikibazo kiri hariya n'icy'abo bantu bapfuye bakora reka nsubire gatoya inyuma ku cyo wari uvuze utaho hantu navukiye nahanyuraga buri munsi narahagendaga utariko utejo bundi nibwo nahabonye ni ukuvuga ngo umaze gushyira ya karatasi ku ivi uranditse wumvise abana barashwe bapfuye birakubanya ibindi ariko noneho umushinga utangiye kwandika igitabo niki kintu cyatumye ufata urugendo ukava mu Burundi ukajya mu Minembwe kureba aho wavukiye kandi n'ubundi wahora guhanyura wari usanzwe uhazi icyo kintu gishya cyabaye cyaguteye kubona ibyo bintu niki
urakoze cyane hari ibintu bimwe biba biri mu muntu utashobora neza kumenya gusobanura ngo ubibonere amajambo meza yo kubivuga nari nkubwiye ngo aho hantu ni ahantu sinokubwira ingenzi nahanyuze nyinshi kabisa bakambwira ngo bavukiye muri Ruhemba nkahanyuba nkagenda nkagaruka noneho ntangiye kwandika kino gitabo nibwo ubwenge bwatangiye kumbaza ngo si kubano bantu niki bari bagiye hehe baza bakora iki mbona guhishurirwa no kumva ko baza bashaka gutura kugira ubuturo ku isi ndagira ngo kubera ko ari niyinga abantu bataza gutekereza ko mbakuye mu gushaka ubuturo bwo mu ijuru yo nabyo nsigaye mbitinya ariko mbere yuko tuzongena mu ijuru dukwiye kuba dufite ubuturo mwisi na adresse y'iwacu y'ahantu tuba ngiye kuvuga iki Jeffrey ubwo ababyeyi banje iyo mpaye mvugana nabo ubu ngubu nibwo nsa numva ukuntu bagize ibibazo bikomeye ahantu bari batuye umugabo ngo witwa niba bamwita ngo ni Monsieur Rigana nagerageje gushaka izina ryiwe neza ariko hari umuntu bari bambwiye ko azorishakira izina nyaryo ariko baza bamwita ngo ni Rigo kubera ko bari bafite imbaraga araba yari umubereshi yazanywe n'abakoroni yama araza ngo azane inka z'ibihumbi 12 aravuga ngo ni muvanga ngo ni mugende baraho barabunga baragenda ngo bamare gushika hahandi naho atangira kubasatira bigizayo barahunga nibwo bagiye inganji bavayo mu ntambara ndagira ngo uko sindaza kure uracyahaye inyuma
ndakumva uretse gusa ko hari kwizera na Fidel bari ku murongo bategereje kukubaza ibibazo gerageza kunyarutsa mukanya turatangira kuguha bamba
kwa abo bahungu n'abakobwa bapfuye baha bashaka ubuturo ahantu kubera impamvu z'iyo histoire ndende umuntu atamenya gusubiramo bari bameze nk'aho bayibujijwe kubera impamvu abantu bavuga ngo hano gasiwanyu ntabwo ariho umuturo bafata imbunda kugira ngo birwaneho bashaka gushaka ubwo buturo bw'ahantu bari noneho sanga aho hantu umuntu ari akwiye kuba ahazi ese ni hehe na hahereye hehe wowe ubwawe nk'umuntu ariko noneho ukareba n'icyo kintu bari bahagurukirijwe gukora k'ubwoko icyo nicyo cyatumye uvuga ngo uzi ko ntazi ahantu navukije ahariho na ubunyine noneho nahafashe n'ifoto ndayifite ubunyine umuntu wombaza ngo se urinde ukuntu umubwira ngo njyewe navukiye muri Ruhemba akamwereka byibuza n'umusozi kubera ko na telefone zacyo icyo nicyo gikomeye cyatumye njya kuhareba
uravuga uti reka mbe mpafite mpazi birumvikana Delferero n'ubundi turi bukomeze tuganire ku by'iki gitabo ariko iki kiganiro ni ikiganiro cy'abakunzi b'ijwi rya Amerika baba bashaka kubaza ibibazo ubu hari abadukurikiye ari benshi none ndagira ngo unyemerere twakire abadukurikiye ku murongo wa telefone dufite Kwizera na Fidel turahera kuri Kwizera ikaze mu kiganiro muri sanga
Murakoze cyane mu kiganiro cyacu dukunda cyane muri isanga.
Yee, Kwizera uhamagaye uri hehe?
Nk'uko bivuze mpamagaye ndi mu karere ka Rulindi gishaka nkaba nitwa Kwizera Eliezer. Inshuti yanyu yakadasohoka kuko biragoye kugera mu kiganiro muri isanga kinshike.
Yee, ngaho rero uri kumwe na Delphine Nyoma wumvise ibyo tuganiraho by'iki gitabo ikitekerezo cyangwa ikibazo mufitiye ni ikihe?
Yewe ndashaka kubanza kumubaza ubundi impano yo kwandika yayimenye ryari ko ayifite ese byatangiye ryari byamujemo ndagira ngo abantu nsubize kuri telefone numve uko bimeze ko nari ahantu hatari inyakira amajwi.
Okay, uri ku murongo ngaho guma ku murongo ariko reka tunakire Fidel nawe twumve icyabaza ngira ngo araza kubasubiza rimwe. Fidel uranyumva? Fidel? Okay, Fidel ndumva tatwumva reka dushake Charles ikaze mu kiganiro muri sanga. Alo, Charles uranyumva?
Ndumva. Ndakumva.
Charles uhamagaye uri hehe?
Nje ndashaka kuvirwa mu karere ka Gatsinzi.
Yee, ufite
nashakaga ku
Komeza?
Kibazo nashakaga kumwe. Kibazo nashakaga kumubaza.
Ye,
nashaka kumubaza nk'ibyo bitabo yanditse. Nashaka kubona yakibona. Ibitabo by'umuntu yawe usanga hehe? No ese nta rubuga yaba afite no rwa internet anabishyiraho ku buryo umuntu yajya akabishakiraho.
Ye urakoze cyane. Urakoze cyane. Delferero urabyumvise bimwe ngira ngo wari wabivuzeho gatoya biriya Kwizera yakubazaga ati watangiye gushaka kwandika ryari Charles nawe ati gitabo wagisanga hehe sinzi wenda singiye kugusubiriza kukura hibereye gira icyo babwira bakiguteza amatwi.
Narakoze Eliezer na Charles rekawe na mbere kutashara n'icyo cyoroshye igitabo cyanze kiri kuri Amazon ibintu byitwa self publishing umuntu wende menyereye ibintu bya internet wanditse mu izina rya Ntanyoma kuri Amazon ushobora kukibona vuba gifite na option yo kugisaba ugishaka ukacyishura sinzi niba iryo jambo ryiza ariko ni mbitekereza nk'uburyo bwo kugira ngo abantu bantere inkunga bagifashe wenda bakigomwa akantu gato uko kimeze ariko kirahari wenda nshobora no gutangana email yanjye ku muntu ushaka ko tuvugana neza kuri mu detail na feasibility buryo cyamugeraho wenda twaza kubivugana ngira ngo sinzi nibuza ku ariko bizabikorwa hano sinzi si mpamya neza ko novuga ko mfite impano yo kwandika ariko ndi kubyiga ndi umwana afunzi ndi kwiga kwandika uretse icyo gitabo umbwira n'utundi tuntu nza nkora twitwa ngo ni blog ahantu nza nandika ngatanga ibitekerezo byanjye cyane cyane birebana n'akarere k'ibiyaga bigari na Congo iwacu nteka ko ndi kubyiga sinomenya ko mbizi ku buryo ntomenya gusubiza ko hari igihe namenye ko mfite impano yo kwandika
ubwo rero ndizera ko kwizera uri rurindo watwumvise niba ukiri ku murongo ye banza kwizera niki hehe kindi
no kuvuga ngo none icyo apfuye kiranyeze neza ariko se abantu bakifashe ku ngufu arimo arahufika abantu benshi bafite impano
kwizera telefone yawe ntabwo yumvikana ongera usubiremo ikibazo telefone yawe yarwaye inzoka ntabwo yumvikana
ndavuga alo
yego
alo ndimo ndavuga impano nk'iyo ngiyo ni impano nziza umuntu agomba kubyaza umusaruro abandi kuko iyo mpano ni impano duha agaciro kuko ntabwo ari impano ya buri wese kugira ngo umuntu amenye kwandika ni ibintu utabona uko bisobanura
bo sinzi niba Delphe wumvise ikibazo kindi cya kwizera hanyuma kwizera turagushimiye cyane gukurikirana ikiganiro cyacu Delphe hanyuma
murakoze cyane
ko saba icyo wenda abantu bakora cyangwa icyo naba ndi gukora njyewe nk'umuntu gufasha abandi bantu bafite izo mpano ndakeka ko ni inkunga ihaye mbitangira ariko kimwe icyo umuntu aba akoze ni icyo ngicyo ndagira ngo icyo ko ndagifashwa n'ijwi rya Amerika ni ukutinyura abandi bantu kubabwira ko n'umuntu wavukiye aho hantu navukiye nuza kunyemerera ndibuze kukubwira circonstance navutsemwo uko muzehe yazimbwiye zirashimisha cyane ubu ngubu noneho nkaba nanditse igitabo Jeff akaza kukivugaho ku ijwi rya Amerika ni ibintu biri
ahubwo hari n'abakunzi ba radio ijwi rya Amerika benshi bashaka kubaza ibibazo ku murongo wa telefone dufite Oscar na Anastase reka duhere kuri Oscar banza bigendeye reka komereza kuri izo circonstances zitaza kutwibagira
nuko ariko sinigeze mvugana n'ababyeyi banje kugira ngo wenda bataza gutekereza ko ariko barabimbwiye nabyo narabibajije kubera ko maze tangiye kugira amatsiko menshi muri imyaka ya nyuma ahantu navukiye muzehe yambwiye ko yari afite imatera bita imatera y'umubiri
iyo nimeze gute
umuberi ni ikintu ni ibintu bimera mu bishanga biba bifite modele ya musi noneho ubwo urumva ko ni nkakera nyine ariko sikera cyane ntaza utaza abantu bataza kugira ngo ndashaje cyane ntago shaje babifata umeze nkaho bisoroma bagakuraho utwo tuntu tumeze nka muse bazaga badufata bakafata imifuko isanzwe iyi ngiyi abantu boyumva vuba bokumva nk'imifuko ya kawunga bakayifata bakayikora neza bagakoramo modele ya forma ingana n'igitanda noneho barangiza bagashiramo izo modele za muse bita umubiri ariko ikintu kiri speciale nari ngiye kuvuga aho hantu nuko papa yambwiye ko igihe mvutse iwe yari afite uburengeti bwitwa lene yabukuye ahantu bita iwimbi papa yari umuntu sogokuru yari umuntu wari waratangiye ibintu bimeze nka commerce kudandaza mbere y'uko apfa noneho atangira kwinisiya papa ngo nawe aza abikora suddenly arapfa nyine urabyumva biramuperturba papa ntabone asigara na responsabilite nini nazo nzivugamo mu gitabo cyanjye
nabibonye ibyo by'uko yakoraga akazi k'ubucuruzi hanyuma agashaka ko namuze ariko akora nabibonye mu gitabo nabyo wabyanditseho
nkeka ko nanjye nari kuba narabaye umudandaza mwiza kazi ariko nyine
reka tugaruke aho ngaho mu kanya ndakwibutsa aho twari tugeze ariko Oscar agarutse kuri telefone ataducika abanze tumuhe ijambo hanyuma ndakwibutsa aho ngaho twari tugeze Oscar ikaze mu kiganiro muri sanga
yego murakoze
yee iki igitekerezo ikibazo ariko ubanje kutubwira aho uri
nitwa Wintwari Oscar ni i Kigali murenge wa Kinyinya
yee
nagira mbaze naye namenye ubwenge numva ngo abanyamurenge nagira mbaze niba ari abanyarwanda koko cyangwa niba ari abakongomani kuko ntabwo ndabona umuntu ubinsobanurira neza banumva bambwira ngo ni abahunze ngo kera bahungira muri Congo ikindi gitekerezo kuri izo nibo z'ibikoresho bya gakondo nuko iterambere rigenda riza nyine rikagenda ritangiza ariko ntacyo byari bitwaye alo
ndakumva
ntacyo byari bitwaye nabonaga rwose ari byiza kuko nanjye nakuze iwacu mbona ibikoresho gakondo nk'imbehe
n'umudaho n'umudaho n'indosho n'intara
n'inana n'imikebano
Oscar
byari byiza nk'uko iterambere rigenda nyine ibyangiza
Oscar urakoze cyane gutega amatwi radiyo Ijwi rya Amerika reka tukwifurize umunsi mwiza
ok namwe murakoze
Delphe ubanza Oscar atujyanye noneho mu buryo bwimbitse mu gitabo ati abanyamurenge ni abanyarwanda cyangwa ni abakongomani iki ni ikibazo kinini bwana Delphe
iki ni ikibazo kinini ndakirezima mu majambo makeya wenda nuzonyemerera tukabona undi mwanya tukazashobora twagaruka tukabona kujya mu gitabo icyo kivuga ngira ngo
komeza
nakuze ntaza mbona abazungu benshi bakeya kabisa nabonye bakeya ariko bakeya ko nazaga mbabona nari nzi ngo bose baravukana n'inkabahungu ba Mutagomwa sorry je frère
ntacyose
kagira ngo bose muri imyaka yanyuma nibwo nabonye ko batandukanye ubu niho numenya nko kuvuga ngo wenda uyu n'uwo muri iki gihugu uyu n'uwo muri iki kindi uwo n'uwo muri iki kindi Afurika n'ubukoroni habamo ibintu bigoye vraiment kumenya kumva uko abantu bazaga batekereza nza nibaza umuhungu w'imyaka 22 wenda witwa Wese niko yanganaga icyo gihe wururutse avuye Bruxelles sinzi niwaba atari na mire gutyo nk'aho hantu yamara agatibuka akaza agafata metero akareba uko umuntu aresha paraporo n'uwundi akareba izuru uko riresha paraporo n'irindi, yamara akareba n'imisaya ngo akareba n'ibiki akareba n'ibiki, yamara akagenda akandika. Ofeti ibyo nibyo bikurikiranya abanyamurenge biza bibita abanyarwanda ariko n'abakongomani.
Mu yandi magambo uravuga uti kuva aho bashyiriyeho imipaka, imipaka bayishyizeho gusa bakurikije ubwo buryo bwabo bwo kugabagabana Afurika, ariko bamaze kuyishyiraho ubwoko bw'imurenge bwamye buri muri Congo.
Keka ko atari n'ikibazo cy'imipaka gusa, kuko imipaka n'indi notion nini yokorwaho de banini, ariko ni ahantu batuye imyaka magana n'amagana ku buryo urabwiye gutuma njya muri bya bindi twari tugiye kwirinda. Ariko hari ubushakashatsi bwinshi buvuga ko abanyamurenge bamwe bashobora kuba baravuye i Rwanda, bashobora kuba baravuye muri Tanzania, bashobora kuba baravuye i Burundi. Ndi mu gusoma njyewe ntangiye kubona n'amahelema avuga ko bashobora kuba baravuye n'i Bugande, kubera ko abandi bantu batuye aho dutuye benshi niyo baza bakeka ko bo baravuye. Ni ukuvuga ngo sicyoba ikibazo cy'imipaka, ni ikibazo cy'uko abantu bari batuye aho hantu ari iwabo. Niba imipaka yaraje bikaza kuba ari nk'ibintu biri formele noneho byemewe n'isi kubera ko abo bari bafite imbaraga, ariko si ikibazo cy'imipaka, nuko aho ari ho iwabo.
Ku murongo wa telefone dufite Idrissa. Idrissa, ikaza mu kiganiro muri sanga.
Merewe neza, murakoze.
Ye, urahagana he Idrissa?
Ndiyani Kigali no ikororoma.
Iki itekerezo ikibazo.
Ndibariza umuvandimwe. Ko usanga ahantu benshi abanyamurenge bahari babaye abavandimwe, urebye abana baba bavutse batari muri Congo nyine, bari mu bindi bihugu, tuvuge muri Tanzania, Uganda, abari Burundi cyangwa inaha mu Rwanda cyangwa n'ahandi hanze za Burayi na za Amerika. Abo banyamurenge nyine ndashaka asobanurire nyine baba bafite izihe gahunda kugira ngo bongere nyine bahuze umuryango wo muri Congo n'abo hanze. Icyo menye ko situasiyo zabo nyine biyitwara gute nyine, barahura nyine bakaganira, ishaka kumubaza nyine.
Urakoze cyane Idrissa, gutega amatwi Radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Aha, Delphe, abanyamurenge bavukira hanze bari Uburayi na Amerika na hariya mu Rwanda n'ahandi, bafite gahunda ki kuri gakondo yabo?
Arakoze Idrissa, kumbaza ikibazo kigoye ariko mpaye nkeka ko cyoba kigiye nk'inyuma y'igitabo. Hano ko ndavuga igitabo, hano simpaye mvugira abanyamurenge. Nta nubwo mpagaze hano ubu uhaye unyumva cyane, ubwo simpaye mvuga nk'umunyamurenge ko ndavuga nk'umuntu wanditse igitabo. Kuko umuntu yova mu Burusiya akaza agashuka akareba ibintu, byamara kumuburira uburyo akavuga ngo reka nabashyire ku ikaratasi, hano ndi umuntu wanditse igitabo, simpaye ntabwo mpaye mvugira abanyamurenge kabisa. Ariko nkeka ko ikibazo kiwe kiri fondamentale, nuko kitari kuri njyewe.
Turaza kumushakira abantu bamwe baherutse gushyiraho ishyaka rya politike, buriya bo ntekereza ko bashobora kumuha igisubizo cyiza. Ariko ku murongo wa telefone reka twakire Daniel urakitse.
Halo.
Amakuru.
Makuru ni meza.
Karibu mu kiganiro muri sanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Yego, murakoze.
Uduhamagaye uri hehe?
Ndi Nyamasheke Ruharambuga mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Igitekerezo ikibazo.
Ndagira mbaza uwo mutumirwa. Ese ko bavuga ko bafite inkomoko ku Banyarwanda aho ngaho,
bandi babivuga
nyine ku banyamurenge ko numva bafitanye isanira n'Abanyarwanda. Ese hari gahunda ya uko bazaza n'ubundi ako gace baka nyine imiyoborere ikaba imwe, bakaba Abanyarwanda ba nyabo nyirizina?
Daniel,
icyizere ko bishoboka.
Daniel Wanza ubajije ikibazo kiri hanze yasije turimo ko ni igitabo, ari ni igitabo yanditse turimo kuvuga ho ubu ngubu, ariko singiye kumuvugira, reka mureke agusubize. Wanza naba nivanze Delphe, icyo kibazo cyurumva wahangana nacyo?
Oya ikabisa ko ndakeka ko tugumye ku gitabo byo babyiza, ariko naringize gusa buriya narintekereje gatoya kuko bakubera ko hari aho kavugwa no mu gitabo, ariko narimaze no kubyisubiza ngira ngo ni Oscar. Oscar narimvuze ko abanyamurenge uretse amakuru politike n'ibintu biza bigenda byirukanka mu maboko y'abantu, abantu batabirebyemo neza nibyo biboneka gusa ku Rwanda, ariko bafite inkomoko ahantu henshi hatandukanye. Narivuze Burundi, ubundi abanyamurenge ba kera bazaga bavuga yahura n'umunyarwanda, umunyarwanda akamwita umurundi, yahura n'umurundi, umurundi akavuga ngo ni umunyarwanda. Abantu duturanye b'abapfu rero mfite indirimbo mpaye n'interpreta zibiri zirimo zivuga ku bintu by'intambara kubera ko biri muri saa cyane. Mfite y'abapfu rero ni abantu n'ubwoko duturanye wacu, yahaye avuga usanga byibuza nko kuri 80% amajambo duhaye tuyakoresha ramwe, ni ukuvuga ngo abo bantu dushobora kuba dukomoka hamwe. Rwose sishaka kwinjira muri iyo deba yindi yaravuze, ariko naringize ngo wenda ngaruke kuri icyo narimaze kubwira Oscar, nuko niko abanyamurenga, abo nibo banyamurenga.
Ye, urakoze cyane. Reka noneho tube nk'abasubiye ku gitabo, hari aho warugeze umbwira circonstance wavutsemo, ariko ndabona amasaha arimo agenda, ndagira ngo amasaha ataza kuducika utambwiye ku kintu cyerekeye urubyiruko ruriho muri iki gihe. Wavuze ukuntu abantu mwari muri kumwe, urungano rwawe bashizeho baharanira kugira gakondo, ubu hakaba hari nanone intambara muri gakondo yanyu hariya hakurya mu Minembwe, twirirwa dukora amakuru yaho. Ibyo bintu nk'umwanditsi ibirimo biva uyu munsi mu Minembwe, wabisanisha ute n'insanganyamatsiko y'igitabo cyawe?
Aha noneho sindi bumenye niba ndi buhagarare mu buhe buryo, kubera ko ndi buze kuguma guhuza iby'ubwanditsi bw'igitabo. Ibyo nkora nk'umwanditsi w'umushakashatsi, wenda bize guhura n'ibintu ntekereza nk'umuntu. Mu gitabo cyanje iyo usomye kuri page ngira ngo ni 109 kuri iriya naguha iriya version, niho hantu ngeka ko harimwo igitekerezo centrale cy'igitabo cyanje. Nuko ngeka ko mu bintu byatumye urungano rwanje rushira, nukuba abantu bafite ibibazo, bafite icyo baharanira, barangiza bakemera vuba ibintu byinshi bahaye bakeka ko aribyo bigiye kubafasha. Uko iyo niyo argument centrale iri muri argument ni igitekerezo kinini kiri mu gitabo cyanje. Hari naho nshita nka kado cyangwa gift utazi neza ikirimo niba ari ziki. Intambara ziri iwacu zozo na mperutse yo naza mbikubwira, n'ahantu nzi, n'ahantu nakuriye, n'ibintu nabonye, n'ibintu nabayemo, n'ibintu nko nkurikirana mu buryo bwa buhoraho kugira ngo menye uko bihaye bigenda, kubera impamvu nyine z'uko mpaye mbyandikaho. Birahura gute parametri imwe umuntu yobona yamaze urungano rwanje, nuko mu buzima bwabo n'imirimo bakoraga n'ubwitange bari bafite, hariho ibintu ntazi ukuntu byubatse, byagiye bikreya, byubaka, birema, ndagira ngo niko kurema, bikarema danje iruhande rwabo kugira ngo baze kuza gushaka ubatabara. icyo ni kintu mpaye nsoma muri ziriya ntambara mu kuvuga muri yo complexité ibintu bivanga vanze byinshi ntambara ziri hariya harimo intambara zigiye gusa nizo abantu bazabagira none ni nk'izamo kukabari nka uko zijya gusa ariko ni ibintu biri politique birimo ibihugu byo mu karere birimo abashaka gukuraho ubutegetsi ngo barunaka bakifashisha barunaka kugira ngo bakureho barunaka barunaka bakagaruka nabo bagashaka abandi bafatikanya kugira ngo barebe ko baza ku contrebalance izo mbaraga ni ibintu binini wenda nabyo sinzi ko twaba tukibivuyemo kubera ko umwanya ari mutoya ariko harimo ni argument igitekerezo cy'uko abantu baba bahaye basunikirwa ahantu kugira ngo nibahagera bamaze kubura aho berekera bashaka uwo berekera ubwo nubwo baba umwe mfite ubwa kabiri hari ibintu bimaze imyaka myinshi byubatse bifite iyo nkomoko muri colonization sinzamenya niba bari bamwe bazaga babikora babigambiriye ko ari uko bizogenda niba bamwe byazaga bibagwaho nabo bagapfa gukora ibintu ariko byagiye byireproduisa bikandikwa bikagaruka hariya hari abantu bamwe baza bavuga ngo bo bavuye nko mu gitaka gutya bakama bamera abandi bo bakavuga ngo mwaje mudusanga hano ariko uyu ngubu iyo mpaye nsoma maze gutangira gutahura ko bamwe iyo bahaye bavuga ngo twebwe twavutse muri iki gitaka kuba ari ukugira ngo utareba neza aho bavuye mushobora kuba mwarashikiye rimwe icyo ni ikintu cyakuruye intambara zimaze imyaka myinshi ziza zivuga ngo ntabwo dushaka abantu bamwe hano nimubigizeyo mubakure hano mubajyane ye kumera nka kiriya Idrisa yavugaga ngo babatware iwabo kandi aho niho niho iwabo bahamaze imyaka myinshi amagana menshi iyo ni ndivore y'iyo ntambara ni ukuvuga ngo ubu nyine intambara zihari ziracyari muri iyo suite ndende y'imyaka myinshi ivuga ngo ntabwo dushaka abantu hano kubera ko hano si iwabo noneho abashaka ku exploit izo position de faiblesse sinzi niba bimenye kubivuga neza mu kinyamurenge
izo ntege nke
barabijongera barabikiniraho bakabyerekeza iyo bashaka bagakurura hariya barangiza bakaza umuntu akaba yovuga ati ndahagararaga hano hagati kubera ko tariho mwebwe ndimwoba
ku murongo wa telefone
ninkaho nshubije ntayo niruka
kamasaha arimo aradusiga dusigaranye iminota 12 reka ku murongo wa telefone twakire David vuba vuba hanyuma unyarutse David ikaze mu kiganiro muri sanga
yego turabaramukije kuri Amerika
yego muherereye he David
ubu njye ndi mu gisagara cya Bujumbura ariko ndi umunyendondo wandi bita mu Kajembwe nimba uwo mutumire yo hamenya sinzi
nagusubize Delphe Kundondo urahaze
mugibe
njye kuvuga Kundondo wandi bita mu Kajembwe mu Masoro nimuhira kabisa ubu ndi mu gisagara cya Bujumbura gutembera nambutse ejo uzosubirayo ku wa kabiri Arisa kabazo gato nashakaga kubaza.
Yego nyarutsa.
None se ko numva kwandika igitabo turi mu ntambara zikomeye cyane muri iki gihe depuis 75 turi mu ntambara kugeza n'ubu hamwe muri hanze mushobora kudufasha iki kugira ngo izo ntambara zirangire.
Okay, urakoze cyane David, reka twakire vuba vuba na Fidel. Fidel ntabwo dushoboye kumubona. David ati urandika igitabo twe turi mu ntambara iwacu wadufasha iki?
Nashubije wenda gihaya avuga mu Kajembwe ndahazi mu Masoro nshobora no kumenya n'abantu bahatuye n'amazina n'abantu benshi aho niho nakuriye kwa kaka niga secondaire hakurya aho bita ku Mugeti reka maze nihanganishe David kabisa ndabizi ko hari ibibazo byinshi kuvuga ngo umuntu yahunze inzu yatwitswe ukaja kuri radio ukavuga igitabo ndakeka kabisa ko bimeze nk'aho bigiye nko kutumva neza uburemere gifite ariko ndagira ngo wendaze kumfasha twumvikane kuri iki kintu simpaye mvuga ku ntambara ko ndavuga ku gitabo ni nayo impamvu mpaye nirinda gusubiza ibintu bihaye bijya kuri igitabo ariko muri bimwe bikurura intambara nuko amateka y'abantu aho hantu uko batuye yagiye yandikwa nabi akavugwa nabi none hagakoreshwa nabi teka ko mu nzira wende dafite uburemere bwinshi kubera ko kubwira umuntu ufite karashinikoze ngo ubushakashatsi bwavuze gutyo bizomutwara igihe kirekire ariko hari uburyo byibuza bigenda bigahurira ahandi hantu kubera ko abaza ku exploita no kumobiliza abantu barimo kwifashisha ibyo bintu byanditswe byasizwe n'abakoloni abandika bakagenda bakandika ndashaka kuvuga gutya mu majambo make ya wenda kugira ngo jefe ndagutwara umwanya munini izo ntambara uburyo bwo kuzigwanya ni nuko abantu bavugana ariko nuko n'ukuri kw'ibintu byabaye aho hantu kuvugwa neza kandi kukandikwa neza nicyo mpaye mpamagarira abandi bantu ngo bashaka kumenya neza barebemo bavuga ibintu uko byagenze byabaye n'ibyari bihari mfite muri proje yanjye ya teze ya doktora kuzandika ibintu bita kudecolonizinga literature ko nagira ngo nzofata umwanya subire muri biriya bintu abantu bagiye bandika byinshi babyandika kugira gusa ngo basubiremo bya bindi byanditswe kandi hari uburyo abantu bobirebamo neza bigakorwa neza.
Dufite na Andre ari ku murongo wa telefone. Nawe Andre, kaza mu kiganiro muri sanga.
Murakoze cyane, turabashimiye Voice y'Amerika, ijwi ry'Amerika kudutumira muri iki kiganiro muri sanga. Murakoze.
Urahamagara uri hehe, hanyuma ukomeze ku kibazo cyangwa igitekerezo.
Ndi hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahantu hitwa Irucuru. Niho mpamagaye, ndi kandi ndi umunyamakuru kuri radio zisanzwe z'ahangaha Irucuru. Rero icyo nari nshatse kubaza ni ukugira ngo igitabo umuvandimwe yanditse ku banyamurenge, ni ukuvuga ngo abanyamurenge niba bashaka ubwene gihugu nanga se igisata cyabo, wenda bikeka ko mu by'ukuri ata uburenganzira bifitiye niba atari iwabo. Ibirimo umuntu yoba yitwa umukongomani, umunyarwanda, umurundi, bigasaba kandi kugira ngo abanze arwane, abanze ahagame yicare, agumeho abe nyir'ubutaka. Nari nshatse kubaza uno mushingantahe wa cyari iki gitabo, niba mu by'ukuri yabagiranye nabo ibiganiro akababaza, yasanze ko inkomoko yabo ari iyi, ntibakomoka hehe kandi aho bari bahageze bate.
Ye, urakoze Andre. Nibwira ko ibyo ngibyo yari yabivuzeho kare, sinzi niba wari wabikurikiranye, ariko singiye kumuvugira. Delphe, ijambo ni ryawe, subiza Andre.
Andre avuze ibintu birimo nkazitatu, ariko reka ngaruke kuri icyo cyanyuma kubera umwanya ni mutoya. Abanyamurenge ahantu batuye ni hiwabo bahamaze imyaka magana, uretse abo bahungu nyine bari bavuye ni bari Belgique, sinzi ahantu wenda za namire yatibuka akavuga gusa ngo ibintu nuko abibonye. Uziko niyo bandika Jeffrey uzi usoma akakubwira ngo mbere gatoya ngo yuko abakoroni baza ngo bano bantu bari hano, ukibaza aho we yari ari kugira ngo amenye ko ari mbere gatoya biva hano ukagera hehe. Naba ngiye muri debate yindi igiye kure cyane, ariko abanyamurenge bivuga ko bakomoka, bafite abantu bashobora kuba bakomoka mu Rwanda, bashobora kuba bakomoka mu Burundi, bashobora kuba bakomoka muri Tanzania, bashobora kuba bakomoka muri Uganda, bafitemo n'abantu bamwe bavutse mu mibanire y'abantu n'abandi kwa aho hantu. Ni ukuvuga ngo aho dutuye muri Sud Kivu Rucuru ndahaherutse mu kwezi kwa gatatu narindi. Ahantu duturanye n'andi moko, naba ayo moko nayo yahaje avuye ahandi hantu. Gusa ikibazo twafite ni ukumenya kujera ibyo bintu byasize byanditswe n'abakoloni, bakavuga ngo bamwe baje nyuma y'abandi batari bahari.
Gana Delphe, turagenda tugana ku musozo w'ikiganiro. Ndagira ngo mperaho natangiriye mvuga ku bijyanye na gakondo y'abantu. Mukanya hari ahantu mbwiye uti hari igihe ubwoko bw'abanyamurenge cyangwa se abantu bari batuye hari murenge bahabwaga akantu gasa nk'aho ari keza, bakakihutira mu buryo bibwira yuko kabagiriye neza, ariko mu by'ukuri gashobora kubatera ikibazo, akaba ari naho ibibazo byinshi byagiye biva. Muri iki gihe turimo turabona mu gihe hari intambara hariya, bamwe barahungira mu bihugu bituranye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abandi ndetse barahabwa ubuhungiro muri Amerika n'Uburayi n'ibindi bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi. Hanyuma uti urungano rwanje rwarashize rurwanira gakondo. Urubyiruko ruriho muri iki gihe rugenda rukwira hirya no hino ku isi rw'abanyamurenge, kuba rutari murenge bifite ingaruka ki kuri gakondo y'umurenge?
Yabara aho twari twatangiriye. Umuntu watekereje no, reka nsubira hano inyuma gatoya. Iyo mvuga ko abantu bashobora kuba barahendeshejwe ikintu bakacyakira bagize ngo ni cyiza, kiriya mu myumvire yanjye ntabwo gikuraho ko hari hari ibibazo. Ni ukuvuga ngo umuntu yasanze umuntu ari umunyantege nkeya uremererewe akavuga ngo akira, waje kwakira kubera ko uri umunyantege nkeya ukakira gusa umeze nk'aho wahumirije, ntubanze ngo uvuge atari kukikintu mpaye kiramfasha neza kuva muri ibi narindimo. Noneho ingaruka bitera nuko bisubira bikarema ibindi bibazo byinshi bidahaye birangiza cya kibazo cyari kihari. Zimwe mu ngaruka zirimo n'izo ngizo nuko urubyiruko rw'abanyamurenge rumaze gukwira ahantu henshi. Ndakeka ko njyewe nk'umushakashatsi iwe ndareka ngo isubize muri iyo sanse, kugenda hanze bifite ubwiza bwabyo, ariko ndakeka ko kugenda hanze umuntu afite iwabo ahafite uburenganzira bwo kuba igihe ashakiye ariyo ideal biruta ibindi bintu byose. Ariko umuntu waremye wagumye gucura icyo kintu cyangwa se washoboye kucyexploita, ubu ngubu aradusunikira gusohoka. Abantu bavukira ahantu badafite histoire y'iwabo. Nuyu Kinshasa Jeffrey yaba twari dufite umwanya ngo nkwereke ukuntu Kinshasa bazi ko abo bantu aribo bagome bose bo ku isi aribo bamaze Kongo. Kubera ko batahaba bataba mu buzima busanzwe n'ubw'abandi, baza baguma bakabavuga bonyine. Iyo abana bicaye ku masomo, iyo abana bahaye bicaye bagiye gukina bakaguma bakavuga abo ngabo, ntibabona undi muntu ubabwira ngo iyo ziri no mu mpamvu zatumye nzanguma kwandika utuntu twinshi kuri izi social media, ariko izo nazo biri mu mpamvu ziza zibintera. Nuko bifite ingaruka zikomeye kuvuga ngo umuntu yavuye mu gihugu agihunze ahaye yicwa, yamara gushika kevori wa muzindi kontekste zigoye kugira ngo azosubire yibuke neza iwabo biragoye. Ariko ndakeka ko wende yaba ukazi yo gusubira gusaba abantu ko bikwiriye ubwo rubyiruko rwari rukwiriye kwiga kureba ko ibi bintu byakozwe n'abandi bantu bitazashira gusa ngo byama bishira, kubera kuko hari abantu b'abanyembaraga bashatse ko bishira.
Mu yandi magambo uravuga uti nubwo nta wakwifuza gusubira ahantu harimo kubera intambara, ariko ni byiza ko umuntu agira iwabo asubira mu gihe icyo ari cyo cyose bibaye ngombwa ko ataha.
Wanyumvise kazi.
Del Ferrero, amasaha ntabwo arimo kutubanira neza, ubanza tuzongera tukagutumira tukaganira kuri icyo gitabo, ariko wihuse noneho duhe ijambo na kuita ry'umwanzuro mu munota umwe gusa.
Ndasubira kuri kiriya kintu kivuga ngo iyo umuntu ari umunyantege nkeya ntakwiye kwemera ibintu byose ashingirijwe ngo ni ukubera ko aha yabona adafite indi nzira, kubera ko experience maze gukura muri iki gitabo niyo nabonye nandika no muri icyo gitabo, nuko ibyo bintu aho kurangiza ikibazo cyari kihari birasubira ahubwo bikakigira kibi cyane, bigatuma n'abantu batinda umwanya munini bahaye bava muri bya bindi byaje bisha, kubera ko iyo byanaje bisha abantu ntibaza bibona vuba ko byo bari ikibazo. Ubwo kubera ko imuhira hari intambara ndihanganisha rwose abantu bari mu ntambara wenda bahaye batwumva, ndazikurikirana umunsi ku munsi, ariko uko byo babimeze uko kose nkeka ko abantu bakwiye kwicara bagatekereza bakareba ikibakwiriye aho ko abandi bantu babatekerereza ikibakwiriye kuri bo. Nunyemerera noneho ntituzogaruka nzokubwire ya nkuru gatuyirangize y'ukuntu icyo naza nshaka kujya kuvuga kuri ya matera naza nkubwira yee.
Nitugaruka Delphine hanyuma nitugaruka kabisa tuzabivuga tubirangiza ariko umwanya tubanye ndi wundi.
Kubwira ukuntu nza nicara mu bandi.
Amasaha aducitse rwose asigaye amasogonda 10 reka ngushimire bwana Delphine hanyuma ko waduhaye umwanya nshimire injenyeri wadufashije ku buhanga bw'ibyuma na Fatou Almas Karala wegeranije bino biganiro naho ubutaha mukomeze kugira umugoroba mwiza.